Abantu bakuno babeko bara byensibo kati bye bakugamba binjo kuzauza ne bwe siwuna nga kera ndenda bwenzi yani akedde ku majenyo kudabangula bambi mwatule manyerwa kyafungana bwana ne mukuba ebigonde namugwira ne muluma amatunga sabalwanyi yenga tonyega nzira mu mukwano mmanye bwe savumye ekijenyo luke wala neerabidde nnyo sente ezikola waka bambi mwekyo nsonyiwa mu kuba ndi muntu nzijuukiridde eri kumpinga bubonzi konzo wange kanzireka nnaabasanga oba kyekikwennyamiza yonso omwana nzize sente zizoleka naawe kaba gendo yonso omwana tekakaaba otyo lwaki munnange weekubagiza omwana bwakaaba atyo ekyo si kituufu ekivaamu n'oluusa lwalira ddala
ng'alwala
nkuziki
¡Gracias! This is our party. Now listen to me.